ingwate, yuma kai nzeve ningwate. Nzeve ningwate, ikaluma nikisinga chu. Na muta vizie nikisinga mugo na tovungu. Kima bebe die kila kabila kona yandino. Kwate ya gutwe, omwende wege ona tovungu. Kwate ya gutwe, omwende wege ona tovungu. Zeven ingwate. Solo ningwate, ikaluma nikisingachu. Wewe ya kayu, manana mwe kwetu ni mwene. Kwewe ya mbite, takikwadhae solo ningwate. Ikwetwe bazui, katombi mozioko wandunda. Siana ningwate, ikaluma nikisingachu. Wona siya sungu, manambe vikwetwe ni bazu. Bazu emeta, mitoto edha kwa winge. Hii mitoto nayo, isunga ya itie kisingachu. Sogo ningwate, mwingi na kitui, masakue sogo ningwate. Wote makuuni, kibwezi kusogo ningwate. Mombasa yonde, na Nairobi sogo ningwate. Embu na Meru, kiretire sogo ningwate. Ready ingwate, maito na diani, mutongo ready ingwate. Ready wa kamba, na kaunde kuno kisingachu. NFM, sio kimao ready ingwate. Tome wandu anyo, makwetu vio kata gandu. Bandi ningwate, ikaluma nikisingachu, isondo na aini mangosbo. Makwetwe bazui, katombi mozioko wandunda. Bazu niwezie, kwezonge diambaga mabasta.
Tia mielo, tia gasolo, tia gatungwa, kisingachu. Lovers, Hewadele, Namambi, Olondo, Kase, Seimoko, Watraendo, Mbakato, Sungatamo, Sensi, Dr. Ali Mtabazi, Mlalomo Kadanga Itai. Thank you. Wash Nicolasi Mbuvi Danieli Kemanzi Kongo Bato Obana Gelonda Namwema Wanduko Shambu. Moses Mugungi wa Zunzu Ben Gilonzo.